Chunk you support! And support!
Cooking and gal, cooking and gal, cooking and gal. 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20. Swakina nani, swakina nani, swakina nani. Cooking and gal. 20, cooking and gal. Cooking and gal. Chikalamu patabule. Cooking and gal. Oh, Sanguena. 20, 20, 20, 20. Kipini popate futa shat tusipache. Speedy mashirini kwenye kona ile shat. Na muku na mita. Iye zetu, zetu.
It's sound of Shane Lakewood, baby.
Stendi angaosa, stendi angaosa. Awatu wezinto mana. Wanagu geng geng sana. Si walitona loko sana. Tunakiwa shanto mana. Tunakimbiza bado fimbo kama kawa. 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 Familia Ulu, Vela Boy, Rasta Man, Cooking and Gao, Cooking and Gao, Santana. Twenty, tulipotoka ni mbali hesabu hatua. Mungu anajua, we unajua, vua anajua, vua anajua, vua anajua. Twenty, twenty. Bega kwa bega tujatupana, tuiwazi jana, tuiwaza kesho, tuiwazi leo, bego pa kesho. Maana tuijui, maana tuitambui, bele mabedui, kozi ya kondoo, kumbe wao ndo chui. Twete, achui chupaza sauti, tukiwa tugeza, stitch nongona, stitch sobona. Tukiishi maisha yetu, tukifanya yetu, we si mpingaji umepinga life letu. Yuda umemsaliti Yesu, mpoto, unatembea peku. Twete za kichwa si. Twete, twete. Cooking and gao, cooking and gao, cooking and gao. Twete, twete. How to do you kwani, how to do you kwani, how to do you kwani. Chama lilililem cooking and gao, cooking and gao, cooking and gao. Of Sanguena, Kimane, Shakala Mkomba Mpatabule, Makonga, Chankrisi, Samadago, Twete, Mchigibi, Chihuahua, Ekoto, Sri Lanka, Twete, TMP, Twete, Ora, 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 Soweto, Aunda, Pesa, Ora, Pengo, Fauzi, si walituona loko, tunakalisha ndomana, awatuwezi ndomana, wanagu geng geng sana, si walituona loko, tunakalisha. Tunakalisha, tunakalisha tena fimbo kama kawa, fimbo kama kawa, fimbo kama kawa. Tunakalisha bado fimbo kama kawa, fimbo kama kawa, fimbo kama kawa. Tunachalaza bado fimbo kama kawa, fimbo kama kawa, fimbo kama kawa. Fimbo kama kawa,
fimbo kama kawa,
kama kawa,
kama kawa.
Twete, 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 twete. Najua uko pembeni, chezesha tangu basi. Kupembeni, chezesha tama bega. Najua uko pembeni, chezesha tangu basi. Kupembeni, chezesha tama bega. Atwende, unanesa. Hi, 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 hi. Unanesa. Hi, hi, hi. Unanesa. 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 Twende hapo kantola.
Ora.
Twende hapo msela sheta. Kuki na gao se. Boso. Auogopi kwani. Hau, 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 hauogopi kwani. Wewe, wewe, hauogopi kwani. Hi, 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 hauogopi kwani. Twende hapo soja wash papi. Chuga wash papi. Pandisha kibega. Washa mishuma. Pandisha kibega. Twende gang, gang, gang. Pandisha kibega. Washa mishuma. Pandisha kibega. Twende bang, bang, bang. Pandisha kibega. Washa mishuma. Pandisha kibega. Twende gang, gang, gang. Pandisha kibega. Washa mishuma. Pandisha kibega. Bang, 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 bang. Zaki siswa.
Zaki siswa so.
Santana Louis.
Twende, twende.
Jamaica. Mapansula. Masimbo.
Baba sa.
Wako mkuki.
Nangao
Shen Music so.